kumusajja Christopher Okero Onyumu agambibwa okukakana ku baana bana amabuje n'abasalasala n'abatta eggaba gugenda kuddamu lunaku olwaleero nga kkooti eyongera okuwulira obujulizi bw'abantu ab'enjawulo abaali bakwatibwako ensonga eno. Olunaku olw'eggulo oludda olwabi lwaleese obujulizi bw'obutambi bwa kamera obulaga engeri omuvubuka Christopher Okero gye yatambulamu okuva ng'ennaku z'omwezi lumu apuli w'omwaka guno n'enkeera lwagambibwa okukola obutemunata abaana bana mu kifo ekyagaba Early Childhood Development Center era ne bafa. Okero ono ali mu maaso g'omulamuzi Alice Kamuhangi Kawuka owa kkooti enkulu era nga mu kiseera kino etuula gaba awaali obutemu era ng'oludda oluwaabi kuliko Jonathan Muwaganya nga kw'otadde ne Ann Kiiza nga bano bayambibwako Pius Katumba nga kw'otadde ne Stanley Okecho ku lw'essomero ate Richard Kambuga nga kw'otadde ne Sarah Owero bo be bawolereza Okero. Ofisa wa polisi Emmanuel Dongo omukugu mu kwekenneenya obutambi obukwatibwa kamera za CCTV yalese obutambi buno ng'alaga engeri Okero ono gye yatambulamu okuva ekyanja bw'atyo n'ayita e Nakawa Kibuli nga kw'otadde ne Kansanga okutuuka eggaba gye yattira abaana bano. Odongo yagambye nti bekenneenya obutambi buno bulungi obwakwatibwa kamera za polisi ez'obwannannyini nga obwakwatibwa kamera za polisi nga kw'otadde n'ez'obwannannyini okuva ng'ennaku z'omwezi lumu apuli w'omwaka guno n'enkeera lwe yatirimbula abaana bano. Ono yekenneenyeza obutambira bw'atyo n'asalamu ebifaananyi bye yalaze kkooti era ng'Okero avuga emmotoka ekika ekya RAV4 oluvannyuma eyamulemerera bw'atyo n'agitwala ku ssundiro ly'amafuta erya Shell Jinja era bw'atyo n'agirekaawo.
My lord, from the camera of Hass Petrol Station, the vehicle proceeds towards Kansanga. From Kansanga, my lord, the vehicle continues to Kabalagala. From Kabalagala, it continues to Arena Mall. From Arena Mall, the vehicle proceeds towards Electro Commission traffic light along Jinja Road. From there, it continued up to Shell Jinja Road.
So what happened at Shell Jinja Road?
My lord, the vehicle arrived at Shell Jinja Road at 14:45, 4900 hours, where the suspect was driving it parked. After parking, he interacted with the staff at Shell.